Nalumbilwa muma kilabu toilet. Shanky Sugar and J Cash. I buy the song. Balila sugar na mola ukavina ni vambili veo manyamola noti cha benjito kupunda mova odula ni kuvina pokutiti pitiliza kugula ito dance flow chima itiola tiola imagine shape unga boto ya coca cola ni mapwela kuno the moment ni kafola suwa mila izo lelo ufola madola show 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 me what your mama gave you ni wa samsang ima uchitila makevu magelo tifuna tewe neva lipe kefu kanje vele koba noko thank you baby girl you want me.
Remember where you got it from? www.zambiamusic.net.